저는 라돈의 사가라 아메리카티. 사가타라 라돈의 사가라 아메리카 우다타 하기지마타 갈갈 사티라 마와라 카학 사티 사딧 메트로반디 dami to kurani sagali di dami to ko dami shanit Washington DC rasani da barsin kwara kuna mantan jalgam babaro tore kalchum lensan naga ya arda witata wata bajishan barkum la maf kurani torbati sanira doni voe saganta fan romo television fi satellite ni jaga su jirtan ni fam jaga su ko pau jirtan le da balete naga san funa babaro tole an sora la ke san ke su me sari alla
kanu dudu bisumani na moda andi tadge fato ta genya kamoltan makan na mota sadi london ke satti sambata da brekana halella gege sudan na mota heddu fitani kan madesani be kame jirajedu mumitin ministera britain
tanumirrat musumal london war guya de ngadda london it nam fite karkaru nolani jide nam heddu shakkin gakkabu jira president america sodomi shaneson john f kennedy nam fakken bulchis dan saati ni wan heddu farsane nam kana harkana matti galafat ganni dibbe tokke so saati fi wan nidri biya hujjatirratti kopi gargarat america ke satta ujira wan heddu farsane le rakon siyasa falit barbadu jirani tasila goden ye river jelan keset sudan kibajechu ka fal barbadu jururatte partin tokko parti mormitu be kamtone maritana tindufne kamkane namo real madrid championa wancha europa tate biyoti afrika afran durgommi kubba mila jolle adunyati fjedanetine korea kibajran tuftinu durgommi tan kesa galani wanarsani ko pesin kesa tokko du tasana namo
kannen sambata da breka na magalanin din ke satta lella gege suran na mota torba jesani ka shantama olta madesan na monni sadi policin makasa ne addaba facchu sa mummitin ministera britain teresa may arra dubbatani jiran akka policin jedutti na monni saden konkolata vani rikicha london rat ego matat ofani rukutani boda ke sa baudan gabana no sarju ke satti na mota heddu waranan gama qorannatin ega ehamni kenname boda maqan na mota kana akkafat labsa mukadubatan me qoranna kana wajjin halawal qabaten namonni 11 akka qabamani hidamani jiranis beksani jiran namota lella sanan ajje samanif madawan maqad dabafachu fis qorannan akkatu fejiru dubatani aga matika bekame namonni sun lammi wambi yota dadda tawsaniti yedani jiran kama biratin ogganon biyota addunya halella kana balale fachudan lammi wan biyota sani marti akko feggatan hubachi sani jiran kagocha sanat aran namon edun jirenya sani akuma durit akka kanit akka tufufu jiran dubbatani jiru gabasa kimberlin wicks ergitejirti oluda bodatti debina Qatar shorke summa gargart jechudan Saudi Arabian masrin tokumani mereto taraba Yemeni ve Maldives arra hariro diplomasummarra kutatani jiran ministrin imma ala Qatar motar kanfin biyon kun furatan kanunde qabataman qamnef odefanno mirkane famin rat undai jechudan morme jira diplomaton nisani akka Qatar kesa baanif biya zaitan bobatate zaitan bobati duretti tate kanarra geji baqillen safi ka galanade akkarra kutani kabiyonni kundubata jiran masrin akka ambassador Qatar saati 48 kesatti biya she galakise bau kanake kechisteyoto biyon galo persia mo lemi wan Qatar guyyota 14 kesatti akka biya sana galakisani ban akke kechisani jiru humnon waltato ta motumma yemen deggerudan lolan kan ogantu saudi arabianis akkumnon qatar warana sanake saban ajajekeni tejirti president united states donald trump torban kana caasa jarsa yokani mon infrastructure biyetti fule fachudan arra caasa antwana gejiba qillensa kabiyetti jechura gara dabata dunfa takajijira mulabsuf jiran Chasan tuanna gejjiba qillensa agammatti bulchiisa aviationi federala jira ture. Gorsan dinagde gamessi ka presidenticha Gary Cohn dursani akka imanitti tuannan gejjiba qillensa garad unfatti jijjiramun yero gejjibaaf baasi boba kanitti bawusana gattikkeessa. gara xumura torban kanaatti immoo haalatti geejjibni qonnaa fooyya'u irratti fuuleffachuudhaan gara Ohaayootti imaluuf jiran pirezidaantichi gama biraatiin gurmuu bulchitoota kutaaleef magaalaalee waliinis walgayii taa'uudhaan karoorri isaanii maal akka ta'e dhaggeeffachuuf waliin dubbachuuf ka jiran ta'uun beekamee jira. Kutaa kaaba lixaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamtu Oregoniif magaalaa guddoo kataate Portland keessatti uummanni kaleessa ba'ee pirezidaant Tiraampiin garii deeggaruudhaan kaan mormuudhaan hiriiraa ture. Aga tokko poolisii wajjin walitti bu'iinsa uumamuu isaatiif namoonni agi tokko hidhamuunis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Saamtaqasuu jirkan suuraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Landen keessatti guyyaa dheengaddaa nam torba fidhanii 50 ol ammoo mammadeessantuun inni hojii warra biyya nagaa dhowwu jedha. Mootummaan UK talumaa jedheetiin nama 12 ta'uu fi nama dabalaa deemuu jiranii nama hedduu shakkiin qaqqabuu jiran. Bulchooti addunyaa akka nama akkana nam fixuun kun inni hojii badduu jedhanii akka addunyaa garuum jirtutti of eegattutti dubbachuu jiranii nami hedduun ammoo tanallee jedhee hin jenne akkuma durii jiraachuutti jiru jira jette oduu Zaltika Hook Landeniin ergite tiksti.
Sanbadduraa darbe magaalaa London riqicha London Bridge jedhamu irratti namoonni sadii konkolaataa dheeraa vaanii jedhamu oofaa turaniin namoota naannoo sanitti bashannanaa jiran miilan deemaa turan rukutan. Saniin hin waarrannee konkolaaticha dhaabanii keessa bu'anii namoota cuubeedhaan waraanutti ka'an. Humni nagaa eegumsaa magaalattis dura waan san dhagahee daqiiqa 8 keessatti haleella san warra waarrate keessa tokko ajjeesuu danda'eera. Ergasii poolisiin Londonii fi gareen farra shoror keessummaa biyyattii eegumsa cimaa gochaati jiran. Haleellaa magaalattiitti dhaqqabee lubbuu namoota nagaan bashannanaa turanii balleessee fi hedduu madeessee kana laalchisee kantiibaa magaalattii Saadiq Khan waan jedhe keessaa.
One of the things that these terrorists want to do is to disrupt our way of life. They want to stop us enjoying the freedoms that we have enjoyed.
Wantoota shoror keessoonni kun godhan keessaa tokkichi akkaataa nuyi itti jiraannu jeequdha. Mirgoota qabnu akka hin fayyadamne nu gochuu barbaadan. Walitti yaanee walitti dhufnee giddugala magaalaa London keessatti akka yeroo gaarii qabaannu hin fedhan. Sirna dimokiraasii qabnu fayyadamnee filannoo kamisaa gaggeessuuf deemnu irratti hirmaannee sagalee keenya akka kenninu hin barbaadan. Nuyi garuu kana hin ayyamnuuf.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karaa isaatiin dubbii fafakkeessuu fi dubbii irra deddeebuu dhiisnee nagaa lammiiwwan keenyaa eegsisuu irratti xiyyeeffachuu qabnaa ergaa jedhu karaa tiwutariitiin dabarse haleellaa kana booda. Kantiibaan magaalaa London Saadiq Khan jiraattota magaalattiitiin naannoo keessan waan jirutti ijaaf gurra qabaa dhaggeeffadha. Garuummoo gama nagaa magaalattiitiin san hunda wanni sodaattaniif hin jiru jedhe. Jechi kantiibaa London kun pirezidaant Tiraamp ittiin tolle. Pirezidaant Tiraamp kanaan jedhes gama tiwutarii irratti ergaa maxxanseeni. Karaa biraatiin buufata xiyyaaraa as Ameerikaa magaalaa Los Angelesitti namoonni gara London imaluudha qophaa'an har'as akkuma durii dhihaataniiru. San keessa ammi tokko lammiiwwan Ingilizii gara biyya isaanii deebi'aa jirani. Kaan immoo lammiiwwan Ameerikaa sababa adda addaatii Ingilizii daawwachuudha deemaa jirani. Hundi isaanii haleellaan magaalaa Londonitti torban lamaan dura ammas sanbat duraa darbe dhaqqabe karoora imalaa karoorfatanii jiran isaan hin jijjiirsisne. Namoonni gabaasaan VOA achitti argame dubbise tokko tokko sodaadhaa harkaan kenninu jedhan. San keessaa dubartiin lammii Ingilizii taate takka kana jetti. Of eeggachuun barbaachisaadha. Saniyachi jireenya keenya akkuma duriitti jiraachuu itti fufnaa wanna ta'aa jiru kanaafis harkaan kenninu jette. Lammiin Ameerikaa gara London imaluudha. Buufata xiyyaaraa Los Angelesitti argame tokko immoo mootummaan Ingilizii gama nagaa biyya isaa eegsisuudha karoora fi qajeelfama nagaa eegumsaa qabu hundatti amanuu qabnaa kanaafis anis waanan sodaadhuun qabu jedhe. Lammii Ameerikaanan biraan yaada isheen qabdu immoo waan nu barbaachisu hundaaf tikkeetii bitanneerra. Achuma magaalaa san London jechuu isheetii turuudhaaf murteessineerraan jedhu. Torban lama dura Ingilizii magaalaa Maanchesteritti haleellaan shoror keessaa ambiraa bakka qophiin sirbaa artistiin Ameerikaa beekamtuun Ariyaanaa Giraandee jedhamtu irratti hirmaattetti dhaqqabee ture.
Tamsaqa suji tantura dun vioi saganta fano romoto ana fedda bar rakko siyasa sudan kibba bi yiwarani olma abulti do wetani falumat jiran yo falille en falitai faligoden iyeyi river jedan ke satjal qabani akkumta wota yetin akka warani walirra dabat dolch falkana kale ugandat mallatte isen parti SPL bilisumma sudan kibba jechu irrajitte fi motummat lol walirra dabu hammat waligale tatulet gafatamtot SPL ka baq jiran bulchoti parti sudan kibba bilisumma sudan kibba jechu maritan infudan odutan fatumma atumaliti kampala anwerge tijube
waligalten nagenya kutaye kadagame koren gamta warana lolaf wal barbadu nakadabatu lola dabin sadabatan akatulfam mari dimma biyole sakasumas dandin gama magalaye ka sudan kibat gesuf achibas akabana mulaljisun guyota afrif kampala keset ergamariatani boda waligalte ijon warana bilisumma ummata sudan lola dabin sadabatataye akalapsamuf garele laman kutan yei dirre warana akaintain akamirkane fatan waligalu sati Brigadier General Hillary Edson Yakani, SPL, kan bakka bu'an innatau fedi gare isaani hanga tokko ibsani jiru.
We have seen that there are a lot of challenges, especially from the behavior of some military personnel.
Rakko heddun jirachu sa argine jirra. Kesuma amala misensota warana aga tokko kanneen taayita qaban seeraan alatti fayyadamanii fi lammiiwwan keenya dararan. Kanaaf fedhiin keenya inni guddaan mootummaan warana biyyoolessaa yaada madaalawaa qabu ka dhugumatti ummatichaaf kabajaa qabuuf waraanarraa maal akka eegamu ka beeku akka hundeessu.
Jarsa arara ijo motumma kantan Major General Marshal Stephen Babanin akajadanitti wali galten dilbata kale samallatte fami torbannin kula saddeke sat hojirra kan olu siyataw kunis ribt elelto ta durani warana biyole satte maku ofke saqaba jedan.
We have signed the agreement and the permanent ceasefire. They are going to move.
Enna wali galte kanaf lol abbatan akatol famu mallatte sinu kanatti garananotti debiani gurmauf qopanit gesam kunis torban tokko angalama sanfurachu danda sanaboda torban jedame kanakeessa nanotti debiani gurman daqu achittis sakattai lenjinif walit makamun digegefama
hata umale Inna radion sagale Amerika gare murmitu bekama SPL eye of ittana dubbima colonel Lampol Gabriel dubbiset gare brigadier general Yakani dan hoganamuf bekanna akkenkenine dubbatan kannen wali galte fakke sasana mallatte sanjedan Gabriel kannen hogana gare murmitu Riyak Macharin ganani jedan Yakanin garu lolto ta hidatan kuma kudaja kannen yeyi kesa kan bakkabuwanta udubbatu
When we went to the booth we did not sign a document with Riyak Machar but we all went
Enna busonatti sen Riyak Machar walin galme malletti sinin qabnu garu martikeenya busonatti kan senne frakko wine trevi kanaf amade gnejira umnoti kutaye kessa nutu ajaja kan humnota sana ajaju Riyak Machar miti
wali galten sun gafi president in Sudan kibas Salva Kiir hogana Uganda Yoweri Museveni sanin ture kutan yeyi inna sudan walin qabson gege samaturet maade wajira hado kan warana bilisumma ummata sudan turte wajir mirgana ma ka tokumma motummota baati camsa ke sagaba sabasen humnotin degirto to motumma baati adolessa barakumala mafkuda jaf amajji barakumala mafkuda tor bagiddu yero jiru keset nanno magala yeyiti yotiqate civilota ibatokof kudafur galafachu sani gabase warannimo himanna sana hale jira
Kamasan jaka suje tan turado ni viyo esa kan tafa no remote kopite ne gijal kamne gar daqiqa 10 afuri tokya ne isani bi jirtani fille galgal saati la maugar daqiqa afurtami afurit kube afano romo habarresnu habarannu yo barresna mo se ruman qadelchine habarresnu kube afa romo jenare Wanti ijoollee kaayyoo galateeffannee waan afedda barataa caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'a keessa dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu ispoortii garaagaraa qabna. Arbaa Giinii Arjantiinaatti goolii 5-5 guyyaanuu dorgommii addunyaa keessa oofe. Xaaliyaanaaf Jaappaan ammoo ilmaan dhiiraa Afrikaa kibba walumirra fuudhanii marroo 2-2 gooliitti naqaniitiin keessa galchan. Nyeenca Tarangaa garee Senegaal jechuu Meksikootti 1-1 dhaabuuse tokkottuun suniin galte. Chipolopoloon Zaambiyaa miil biyyi hedduu dandamattullee Xaaliyaanaa dandamachuu hin dandeenye 3-2 qaarisanii dorgommii addunyaa keessa oofan. Akkanum tottolchaa gareelee kubbaa miilaa Afrikaa moo'anii dorgommii gugurduu addunyaa ijoollee ganna 20 gadi U20 Kooriyaa kibbaatti itti jiran keessa oofan. Moo'amuun oom jiraati ashii guddoolleen qabdu maqaa jarii baafata afaan keennatti bifnee sanitti himne. Zaambiyaatti eegee aane isiillee arqa keessa galchan mataa otoduu ispoortiiti. Dorgommii U20 tana biyya 16 jalqabe amma immoo matoota kubbaa miilaa addunyaatti waltaaf Uraagaay, Venezuelaa, Xaaliyaanaaf England. Xaaliyaanii arda Zaambiyaa 3-2 dhoofteetiin tapha keessa galchite. Uraagaay Poorchugaal 5-4 afaan qabsiifte. Veneezuelaan ammoo Ameerikaa 1-0 duwwaan buuftee dirree keessa oofte. England ammoo Meksikoo 1-0 duwwaan gangalfatte. England ganni 24 keessatti akkuma biyya 4 dorgommii tanaaf waltaafan taateen beektu. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa tunin guyyaa 6 dubatti Kooriyaa kibbaatti dhumatte. Granda Ronaldo Gracias Real Madrid ole jechuu jira warri kilabii kubbaa miilaa Spain Real Madrid deeggaru.
De Juve, Real Madrid en 98, le Real l'avait emporté. Avait réussi un début de match.
Ronaldo ni mires, lamgalfat, Casimiro tokiti dai, Marcon tanan furatti jede, tokir buuse finnillen, ta Ronaldo daqiqa qara diddame so raggal chan Casemiro daqiqa 61 kees, Ronaldo namalle daqiqa 64 kees satti tidabal, Marco Arseno daqiqa 90 ratti rbuuseef, walumir marsani waluma kalchani, Juventus 4-1 ittifaanii dorgommii addunyaa keessa galfatte Real Madrid. Akkanum jechaa Real Madrid waan bar hedduu keessatti akkuma taateen beektu Juventus goolii 4 jaanjessite waancaa Awurooppaa fudhatte. Ole Ronaldo, ole Real Madrid, gracias jecha gumii baatee fi takkan faarsuuf jirti. Ronaldo kunin tan waliin marroo hedduu waancaa Awurooppaa marroo 4 moo'e 3 Real Madridiif 1 immoo Unitediif moo'e. Ronaldo amma goolii 2 galche kunin goolii hedduu galche guddoo gammadee jedhee hin dubbate. Ronaldo nama ganni 27 lakkoofsa 7 keeyyate dirree keessa burraaqa. 139 galfate 139 taphate marroo agasii jechuun goolii 105 galfate tapha agasii keessatti yoo taphaaf dirra seenu miilii isaa duruu agabuun galu. Juventusin illee hin dhabin galle daqiiqa 27 irratti goolii 1 keessa buufatte. Wayichi Isteeriyaas ka Arsenaalii goolii eegu kan kilabii Juventus galuuf kurfoo jira. Nam kana yeroo miliyoon 14 kontoraat ganna 4 bitatan tapha bar tokkootti yeroo miliyoon 3,500 baasaniif jechuu. Ronaaldoon dhalootaan Poorchugaalii nama ganna 32 koreef jennee lakkoofsa 7 keeyyatee dur taphata. Mindaan isaa ka ganna dabre yeroo miliyoon 32 yeroon doolaarii illee oli. Gama kaanitti dabarra ammoo Itoophiyaa dorgommii atileetiksii jilamaan duubatti leenjisanii dorgomanii fi atileetota hedduu filanii qixeeffachuutti jiran akkuma kanaan gama maraatoonii keessa jechuu gama dhiiraatiin Qananiisaa Baqqalee, Taammiraat Tolaa, Tsaggaayee Taaddaseetii fi walakka kanaa filatan. Gama dubartootaan ammoo Biraanee Dibaabaa, Xurunesh Dibaabaatii fi Shuree Damiseetii fi Maaree Dibaabaa fa'aatti filame. Dorgommii leenjisanii meetirii 800 haga 10,000 wal dorgoman. Gamkanin ammo odu gaddati gam Ethiopiati kubba mila tapachun bekama katai atletin tapatan kubba mila Ethiopia bekaman asegir tasfaye kalelu budabe. Namikone nefinfinnet fula ganda duwa diddami sadi jedan kesati lenji role manat gale adobisan dikachujiru akkum achumat gaggabe lafdaye jedani achiyun kana kodu argannet asegiri klabi buna medini fi klabot Ethiopia gargara kes tapachun bekama biyen si asablachu jennani wanin lubbun dabammo korachu jiran odun sporti taradatanu ma kopi sporti ta witatatin wala garagam kiyane gam witat wal tadachan kopi sporti ten tamantan jaka sujirtan tunani radoni voa saganta fanoromot America, Umatisi. President in America, Sodomi Shaneson, John F. Kennedy, Nam American one, Dungalate Fetto. Namkana, Harkanam Jack, Jedanit Galafat. Kennedy in Ganafurtami, Jaeso Kesatul Budavi. Nami Kennedy Galafat Kunini, America, Godin, Massachusetts, Magala, Brooklyn, Tibarkum Tokov, Ibisagalif, Kudani, Torba, Dalat. Kennedy Namakamit. Meseena isa ka zaltika hokutun wergite tijira tujibera dagenna
bakke awalcha John F. Kennedy bakka loltonif namonni bekamun ittawalaman Arlington Cemetery bakka jedamun bekamuf turistota hawat bekama kesa tokko John F. Kennedy inna rasasan ahmani duan kanin dalatin kanisan walin turanif kanisan bekan martinu guya guyat Arlington Cemetery kana dakani dawatu.
I was in college when that happened. Everyone in that generation knew exactly where they were.
Halisun enna umame ani barata college'in toy. Alota barasana namni ture kamiyu uyasana saati sanad e sakka ture sirriti ada. Samboda wanta marargine sirna walcha geggefame. American sana mara argite.
Addunyan martinus akkasuma dawata ture. American University keessatti miseensa waltaa qoranna kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf pirezidaantii ta'an James Tarber waan ta'e mara waan arganiif har'a waa'ee isaa dubbatu. Barri Kennedy akkuma ajaa'ibaa argame akkuma ajaa'ibaa dhabame jedhu Tarber. John F. Kennedy umurii isaanii waggaa 43 bara 1961 hirbuu seenuudhaan White House hin seenan. Guyyaa sana haasaasaan dhageessisaniif ergaa ijoo isaan dabarsan yeroo mara yaadatamaa jiraata. Biyyi koo maal naa gootiin jedhina. Bakkasa an biyya koof maal gochuuf hin danda'aa jedhaa malee jedhan. Paartileen siyaasaallee kaayyoo tokko ta'eef waliin akka hojjetan pirezidantichi haaraa filataman sun waamicha dabarsanii turan.
We observe today not a victory of party but a celebration of freedom.
Arrakan nuti kabajnu injifannoo paartii miti garuu xumura tokkichaaf jalqabbii tokkicha kan beeksisu haaromsa akkasumas immoo walabummaa jijjiiramaa labsuu malee.
Tokkummaa Soovyeetiif Kuubaa waraana Veetnaam dorgommii hawaa kan danqaa bulchiinsa Kennedy dura dhaabbate jeeqama sadarkaa addunyaa keessaati. Kennedyin Peace Corps jedhamuun kan beekamu garee jila nageenyaa labsu hundeessanii hambaa seenaa guddaa Ameerikaaf addunyaaf gumaachan. Kennedyin namoota siyaasaa Ameerikaa boodaan ka'aniifillee jajjabina ta'aniiru. Kanneen keessaa pirezidaantii Ameerikaa 44 ka ta'an pirezidaant Baraak Obaamaan tokko.
President Kennedy led with a steady hand, diffusing the most perilous moment of the Cold War without firing a single shot, enforcing the rights of young black men and women to study at the university of their choice.
President Kennedyin irree cimaa qabaniin hoogganaa turan. Qormaata cimaa kan waraana qabbanaawaa rasaasa tokko tuun dhukaasiin keessa dabran ijoolleen gurraachotaa dhiiraaf dubarri yuunivarsiitii fedhan seenanii akka baratan seera dandeessisu baasan golee addunyaa mara keessatti ergamtoota nageenyaa kan ta'an dargaggoota bobbaasanii turan qalbiin Ameerikaa jaarra ba'utti akka fuuleffattullee taasisanii turan.
John F. Kennedyin pirezidaantii Ameerikaa ta'anii waggaatti filataman keessa kan dhalatan Baraak Obaamaan jalqaba baatii darbee badhaasa ciminaaf ija jabina kan John F. Kennedy badhaafamaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
asu jitan tur radio ni vio esa ganta fa no romoti atabdan no barresta no bilbilaje cha megarana mo sem devisa
dagge fato ta kenya president united states donald trump turban kana cha sa jar se okan infrastructure biyetti fude fachudan arra cha san twana geji bekillen sa biyetti garad abata dun fa takaji jiramu labsuf jiran cha sa twana geji bekillen sa agamatti kan bulfamature bulchisa aveshini federale jiratti ture gorsan dinagde games ka president cha Gary Cohen dursane akaybsanitti to annan geji bekillensa garadun fatti jijiramun yero geji baf basi boba gatqessa jirani jiran qatar shorke suma gargart jechudan saudi arabian masrin to kumman mereto taraba yemenif maldives arra hariro diplomat summa rakutani jiran ministrin imala qatarimmo tarkanfin biyonni fudatan kun kanunde qabataman qabnef ode fanno mirkene famirre tundae fudatame jechudan mormisa dagesi sejira diplomato tasani akka qatar kesta basanif biye zeita boban duretti tate kanarra geji bekillensa fi akkasumas kagalana akkarra kutatan beksan biyon giddu gale sabakun masrin akka ambassador qatar saati afurtami saddet kesat biye shegal lakiste ni baan akke kachisa kenni tejirti akkasumas mo biyon galo persiamo lammi wan qatar biyo ta kura fur kesat akka biye sani kesa dat buyota kuro forkesat akabiye biye sani kesa ban ajeje kenni jiru
ajalam ko peten fitacha ha ujira yat qabdan no barresa no bilbila janna ko biboritin wala garra mesirba ali birra kan resani kenna sunin duba saganta fana marajjal qaba kam kenna naga kesnu bula forotecha